uJobe isahluko 5 verse 1. Ake umemeze ukhona okuphendulayo na? Uyakuphendukela kumuphi kwabangcwele na? Verse 2, ngokuba isiwula siyabulawa ngokukhathazeka nomhawu uyachitha oyisiphukuphuku. Verse 3, mina ngibonile isiwula sigxilile kepha ngaqalekisa indlu yaso ngokuzumayo. Verse 4, abantwana baso bakude nokusindiswa bachotshozwa esangweni akakho bophulayo. Verse 5, abakuvuna kwabo kudliwa ngabalambileyo bakukhipha nasemeveni abancanelayo basezela impahla yabo. Verse 6, ngokuba usiza luvele othulini nokuhlupheka kuphuma emhlabathini. Verse 7, ngokuba umuntu uzalela ukuhlupheka njengokuba izinhlanzi ziqashela phezulu. Verse 8, kodwa mina bengiyakumfuna uNkulunkulu, uNkulunkulu bengiyakubeka indaba yami. Verse 9, yena owenza izinto ezinkulu ezingaphenyekiyo, izimangaliso ezingenakubalwa. Verse 10, yena onisa imvula emhlabeni athume amanzi ebusweni bamasimu. Verse 11, ukuze aphakamise abayizimpofana nabadabukileyo baphakanyiselwe ukusindiswa. Verse 12, uyachitha amaceba nobuqili ukuze izandla zabo zingabi nakufeza umgomo wabo. Verse 13, uyabamba abahlaniphileyo ebuqilini babo, isiluleko soyisigwegwe siyachithwa ngokuphuthuma. Verse 14, emini bahlangana nobumnyama, baphumputha emini njengasebusuku. Verse 15, uyasindisa enkembeni yemlomo yabo, yebo, abampofu esandleni sonamandla. Verse 16, ompofu usenethemba, ububi bivala umlomo wabo. Verse 17, pheka, ubusiswe lo muntu uNkulunkulu amlayayo, ngalokho ungadeleli ukukhuzwa ngusomandla. Verse 18, ngokuba uma ezwisa ubuhlungu ubuya abophe, uyalimaza kepha izandla zakhe zibuye zelaphe. Verse 19, uyakophula ezinhluphekweni eziyisithupha, yebo, nakweziyisikhombisa awuyukuthintwa ngokubi. Verse 20, endlaleni uyakukuhlenga kufeni nasempini emandleni enkemba. Verse 21, uyakufihlwa enkalivasini yolimi, ayukwesaba lapho kufika ukuchitha. Verse 22, uyakuhleka incithakalo nendlala, nezilo zomhlaba ayukuzesaba. Verse 23, ngokuba unesivumelane namatshe asendle, izilo zasendle zihlalisana kahle nawe. Verse 24, uyakwazi ukuthi itende lakho linokuthula, uyakuhambela indlu yakho, awusilalelwa lutho. Verse 25, uyakwazi ukuthi inzalo yakho iyakuba nkulu, abantwana bakho babe njengotshani bomhlaba. Verse 26, uyakufika ethuneni usuthi ngobudala njengeqhika lamabele ngesikhathi salo. Verse 27, bheka lokho sikuphenyile kunjalo, kuzwe uzazele khona.